wale walikuchukia wakati ulipata kazi, waliokuitaraya wakati ulisushwa ngazi, wale walifurahia wakati ulitoa chozi, waombe Mungu waishi, waombe Mungu waishi, wakati ulijenga nyumba wengine wakutosheka, wakati ulikosa mchumba wengine walikucheka, waombe Mungu waishi, waombe Mungu waishi, waishi. Vitendo vya kuchukiza wanakunyima furaha, wataka kukuangamiza, wanakuzimia taa, unaishi kwenye giza, waombe Mungu waishi, waombe Mungu waishi, kwa kusema kwa wengine jina lako waharibu, kwa kuwekelea mengine fitina na kuhilibu, waombe Mungu waishi, waombe kwenye tatizo, nyoyoni mwao ni shangwe, wakuweka kwenye ficho, hawataki muwe pamwe, waomba ulicho nacho kishe kibaki yomwe, waombe Mungu waishi, waombe Mungu waishi, wakuze makanisani pesa yao utakula, kwa yake Mola hisani jasho lako utakula, waombe Mungu waishi, waombe Mungu waishi, waishi.
Waishi ili waone baraka za Bwana, baraka za Bwana, uteuliwe waone baraka za Bwana, baraka za Bwana, uheshimiwe waone baraka za Bwana, baraka za Bwana, ufanye bingwa waone.
Fanye bingwa waone.